bachikola basanyusa banabi ewa basikala babili bambi babera mukwerumaruma waliwo mbwe kyemutamanya abawala abagenda mu bufumbo n'abalenzi kyemutategeera we mwafuna abakyala ab'omu maka ekikuuma omukwano essanyu ly'obutonde munnako olimu mmesanyu omukwano ogufuuye mu ngombe kikolemu buli kadde bambi kyemukabakaku Chevuma, ebyo byotambu twakulanda, babi chusabi.